kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagale amerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti waashingtan dc irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoo dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata guraan dhala 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 10 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Obbo Baqqalaa Garbaa faarratti akka ragaatti kan dhiyaate siidii dhaggeeffachuuf rakkoo teeknikaan mudate jechuun manni murtii beellama kabiraa kenneera mataa oduu har'aa keessaa. Tokko attam jirtu dhaggeeffatoota keenya hin jaallannee gammadaati.
Komishinni mirga dhala namaa akka sadarkaa addunyaa akka tokkummaa mootummootaa jechuudha gumiisaa geggeeffatee jira. Haalli qabiinsa mirga dhala namaa hammaataa jira. Kun immoo addunyaadhaaf sodaachisaadha jechuudhaan akeekkachiisa kenne. Waldhibdee Oromiyaaf naannoo Somaalee gidduu jiru laalchisuudhaanis gama Oromiyaati akkasumas immoo gama bulchiisa naannoo Somaaleeti ibsi kennamaa jira. Kanarratti immoo gabaasaa bal'aa qabna. dhaggeeffatoota keenya ispoortiif Ameerikaaf uummata ishees ni qabna. maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. amma balleen soduutiif gara jaallanitti deebina.
paartii koongirasa federaala oromoo fittaanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Baqqalaa Garbaa irratti abbaan alangaa ragaa jechuun siidii waraabame ka sagalee qabu fakkii agarsiisu ka jiru ta'us rakkoo teeknikaa mudate jechuudhaan har'as siidii sana dhaggeeffachuunis ta'e daawwachuun akka hin danda'amin manni murtii beeksisee jira. galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo faarratti mannaa Shoroor keessummaa ka dhiyeesse abbaan alangaa ragaa siidii kana yeroo darbes dhiyeeffate rakkoo akka qabuu fi dhaggeeffachuufis ta'e daawwachuun akka hin danda'amin ibsamee ture. siidiin kunis obbo Baqqalaan televiziyoona Oromoo Miidiyaa Neetwork yookaan OMN waliin gaaffiif deebii gaggeessan ta'uun ibsamee jira. abukaatoo ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa akka jedhanitti kun beekaa namoota hidhaman rakkisuuf gocha raawwatamee fi murtii haqaa tattamaan argachuuf mirga heeraan kenname ka dhiibudha jechuun falman. obbo Baqqalaa Garbaas gama isaaniitiin iyyata wal fakkaataa dhiyeessuun gabaafameera. ta'us garuu manni murtii beellama biroo guraan dhala 22 bara 2009 kennee jira. fiigicha lafa dheeraatiin badhaasa meedaala warqee kan argate moo faaraa dawaa qaama nama dadammaqsuu hin gargaaramne jechuun beeksisee jira. kanas ka dubbate leenjisaan saalammii Ameerikaa faaraa fi atileetota kabiroof waan nafa dadammaqsu kennuun seera cabsu jedhame erga dubbatamee booda Somaaliyaatti ka dhalatee fi fiigicha meetira 5,000 fi 10,000 Biriteenii fi Olompikaa darban lamaan irratti meedaala warqee argamsiise faaraa waan qaama dadammaqsu kan ilaaleen seera addunyaa cabseen qabu jedha ibsa gaazexaadhaaf laateen gaazexaa Biriteen Sunday Times akka gabaasetti leenjisaan faaraa Albertoo Salazar isaa fi atileetota kabiroof kana kennuu hin oolan oduu jedhu iccitiin gabaafamee ture. namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan dhukkuba onnee fi dhiiga sammuu keessatti dhangala'u yookaan kan afaan ingiliziin stroke jedhamu akka isaan hin mudanne ittisuuf qorannaa gargaaru Afrikaan kibbaa gaggeessaa jirti. namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan dhibee lamaan kanaan kan isaan mudatu yoo ta'u biyyoonni qorannaa wal fakkaataa gaggeessan Afrikaa kibbaa wajjin 5 ta'uu isaaniiti. yaalii qorannaa Ameerikaan kanarratti gaggeessutu ka waggaatti doolaara miliyoona 20 gaafatu xumursiisuuf waggaa 6 ka fudhatu yoo ta'u namoota 6,500 irratti gaggeeffamaa jira. kun kan ta'eefis namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan umrii isaanii dabalaa yeroo adeemu qaami isaanii keessaa humni dhukkuba ittisu hagam rakkoo kanatti hammaataa akka jiru qorachuuf jedhameera. yaalii qorannaa kun biyyootii 5 jechuun Yuunaayitid Isteetsi, Kaanaadaa, Taayilaandii, Biraaziilii fi Afrikaa keessatti gaggeeffama. nagaa fi tasgabbii addunyaa kan kabajamu mirga dhala namaa bu'uura godhatee namota bu'aa siyaasaa fiiganiin sodaa jala seenuusaa aangawoonni waa'ee mirga dhala namaa kan takkummaa mootummootaa Zayid Al-Hussein beeksaniiru. Akeekkachiisa kana kan kennanis kaawunsilii mirga dhala namaa kan takkummaa mootummootaa walga'iisaa 30 arfaffaa Jeneevaa keessatti gaggeesse irratti ture. Gabaasaa kana Lisaa Shalaayinterge namoot dubbisa.
Waraansa addunyaa lammaffaatii booda bu'aaleen addunyaa tasgabbeessuu argamanii turan ilaalchi siyaasaa poopulizm jedhamu kan uummanni iyyesse warra dureeyyiin saamamaa jira jedhu guddachaa deemuurraa kan ka'e dhabamaa jira jechuudhaan akeekkachiisan koomishina mirga dhala namaa olaanaa katokkummaa mootummootaa Zayid Ra'aa Al-Hussein. Waraana addunyaa hamaa sanaa booda waggoota torban dabraniif nageenyi naannolee addunyaa hedduu keessatti argameef hojiin misoomaa milkaa'an argame seerri eegumsa mirga dhala namaa chaartarii tokkummaa mootummootaa keessatti tumamuu isaatiif waliigaltee dhaabbatoota mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa kabiroo keessatti illee tumamuu isaa akkasumas kabajuu isaarraa kan ka'e jedhanii jiru. Addunyaan duulammeenyaa hoogganoonni siyaasaa mirga dhala namaa bu'uuraa irratti geggeessaniin toosisamuu fi waliigalteeree mirga dhala namaa kana eegsisuudhaaf tolfamaniif dhaabbatoota deeggarsa kanaaf dhaabbatan keessaa ba'uun waan baay'ee akka ishee dhabsiisu akeekkachiisan hoogganaan koomishina mirga dhala namaa katokkummaa mootummootaa kun.
To those political actors who, as in the days of the League, threaten the multilateral system.
Hoogganoota siyaasaa kanneen akka bara ijaarsa liigii sana caasaa tokkummaa biyyootaa keessaa obbaasuudhaaf sodaachisan yookaan immoo obbaasuudhaaf yaadaa jiranitti fiingeen akeekkachiisaa muuxannoo dabrirraa madde afuufamuu qaba. Calluma jennee adoonnee hin teenyu wanni dhabuuf jirru waan baay'eetu waan jiruuf wanneen tiksuun nurra jirus waan baay'ee waan ta'eef. Jarreen siyaasa jallisan kanaaf jecha mirgawwan keenya mirgawwan kabiroos egeree addunyaa keenyaa moggaatti qoonnee teenye akkasumatti dabarsuu hin dandeenyu jechuudhaan dubbatan Zayid Ra'aa Al-Hussein. Barreessaan muummichi tokkummaa mootummootaa haaraan Antooniyoo Guteresis gumii mirga dhala namaa katokkummaa mootummootaa kanarratti yeroo duraatiif argamanii jiran dhiittaan mirga dhala namaa sadarkaa jalqabaarra jiru kun gara rakkoo hamaatti addunyaa kana geessuu mala jechuudhaan akeekkachiisanii jiran.
Humnootiin Iraaq magaalaa Mosul keessa ka jiru riqicha akkaan barbaachisaa ta'e wiixata har'aa to'atanii jiru. Kunis hidhattoota Islaamik Isteet magaalatti gama dhihaa keessa haxaanii baasuuf duula waraanaa erga jalqabanii baatii tokko booda. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bajeta federaalaa kan hojiirra ooluuf yeroo dheeraa fudhatu kan labsan yoo ta'u baasii ittisa biyyaaf ooluu sadurii caalaatti dabalanii jiru. Ministeera dantaalaa fi dhaabbatootii kanneen biroo kan akka dhaabbata kunuunsa qilleensa naannoorra bajeta ramadan hanqisan Tiraamp. Aangawoonni bulchiinsaa akka jedhanitti White House baasii mootummaa federaalaaf mul'ata qabu kan ilaaleen kaleessa dhaabbatootii adda addaa fi yaadachiisa ergee ture. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp yeroo duraatii fi mana marii bakka bu'oota hawaasaa gochuuf qophiitti jiru oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Somaalee kan Itiyoophiyaa irraa gara aanaalee daangaa Oromiyaa keessa jiranii seenanii aleellaa kanneen raawwatan hidhattoota ilaalchisee furmaanni akka barbaadamu paartiileen naannoo sanaa keessa socho'anillee gaafatanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin eenyummaan namoota aleellaa raawwatanii komaandi poostiin akka adda baafamu waliigalteerra gaamuusaa ibsee jira. Hidhattoonni sun mootummaa naannoo Somaalees ta'e humnooti nagaa eegsisan kan bakka hin buune ta'uu dubbatee jira. Mootummaan kun gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Adda Oromoo Aabboo, Adda Bilisummaa Tokkummaa Oromoo, Kongiresii Biyyoolessa Oromoo fi Paartiin Walabummaa Oromiyaa kanneen jedhaman turan torban darbe ibsa kana kabaasan. Hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufantu aanaaleef gandeen Oromiyaa daangaarra jiran irratti haliillaa raawwatamu kan hin dhaabanne ta'ullee kan isaan yaaddese ta'uu ibsaniiru. Hidhattoonni kun humnaan dachii kan nama harkaa fudhatan namoota nagaa kan ajjeesaniif qabeenyaa kasaaman ta'u paartileen arfan oromiyaa keessa sossoan kun beeksaniiru torban darbe qofa harargee bahaa aanaa gursum keessatti haleellaa wal fakkaatu raawwatamuusaaf namoonni nagaan du'uusaanii durataan koongireesii biyyoolessaa oromo obbo Tolasaa Tasfaayee ibsaniiru haallisaa somaalee Itoophiyaas haa ta'u mootummaa naannoo oromiyaa biratti kabeekamu ta'u obbo Tolasaan dubbatanii furmaata hatattamaa argachuu akka qabullee ibsanii jiran
የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች ናቸው የክልሉ መንግስት ይሄንን ጉዳይ አያቅም የምል እምነት የለን የምል ግምት ስለዚህ የኦሮሚያ ክልል መንግስት
ኡምኖቲ ሂደታን ከነደዳቲ ሞቱማና አንኖሰና ዲመከና ቁባን ቀቡ አመንቲጀሩን ቀቡ ሞቱማና አንኖ ኦሮሚያ ስሪት ቁባቀባ ወቦለማ ማገርሳ ካምቤ ከንተው ሳኒቲፍ ጃር ሶሊምቢያስ እየቹ ሳኒ ረጋቀምና ከናፍ ሉቡነማ ዋምበዳ ጅሩፍ dhimmi kun ooleetuun buliin mariif karaa nagaatiin furmaa rakkata argachuu qabamantaa jedhu qabna.
Mootummaan naannoo Oromiyaas gamasaan dhimma isaa quba qabaachuu beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan daangaalee Oromiyaa walitti bu'insisuun irratti raawwatamellee tarreessanii turan. Hidhattoonni sun uummata naannoo Somaalee mootummaaf humnootii naga eegumsaa ka Somaalee Itoophiyaa bakka bu'anii jedhan. Aangawoonni naannoo Somaalee Itoophiyaas isuma kana nuuf mirkaneessaniiru jedhan.
ባደረግናቸው ውይይቶችም ወቅት ከራሳቸው ከክልሉ መንግስት የስራ ኃላፊዎች እውቅና ውጪ እንደሆነ እነዚህ ጥቃት የሚያደርሱ አካላትን
እንደማና ማሪ ገገስነትስ በኩምሳን ጋውተ ሞቱማናኖ ሰናቲን አላቲን ተውሳኒቲፍ ከነን አለላ ሰነ ራወተን ከንበግነ ተውሳኒ ኑፊብሰኒጅሩ ዱግማ ነሞንሱን ዩኒፎርሚ ኡፈተኒጅሩ ገሩ ኡምኖቲ ነገጉምሳ ናኖ ሶማሌ በከቡ አመንቲጀዱ እንቀቡ
Somaalee Itoophiyaaf ummanni Oromoo baroota dheeraaf nagaaf jaalalaan waliin jiraachuu isaanii yaadachiisaniiru. Kaayyoon kanneen haleellaa raawwatanii keessaa tokko daangaa bal'ifachuu akka ta'e kan ibsan obbo Addisuun kun fudhataman qabu jedhan. Daangaa ilaalchisee naannolee lamaan gidduu falmiin ture waggoota hedduu dura furmaata argachuu isaallee dubbataniiru.
በርግጥ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጋር ከዚህ በፊት ከወሰን ጋር በተያያዘ የተወሰኑ አለመግባባቶች ነበሩ። ይህም 1997
ዱጉማ ናኖ ሶማሌ ኢትዮጵያ ወሊን ከነዱር አለ ዳንጋን ወልቀበቴ ወልኢብደን አንግቶኮ ኒቱሬ ኩኒስ በረድ በኩል ሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶርባ ሙርቲን ኡመታ ደብሪ ፉርማታ ከነፊጅራ ገመከናን ፈዲን ዳንጋ በልፈቹራ ፍጅሩ ኡላጋሳ ካሚኑ ፉደተማ እንቀቡ ሰበባንሳስ ሃረ ቡራ ከን ጎደተ ከራ ሴራቲን ኡመቲች ሙርቲሳ በክሲሴ ገመ ሴራቲን ዴቢ አርገቴራ ዋንቴፍ
ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ራኮሰና ፍርማታ ከኑፍ ሚረት ጋፈታመ ጉዳ ቀቡን ሶሶ አጅራቹ ሳሌ እብሳኒሩ ሞቱማናኖ ሶማሌፍ ሞቱማ ፌደራላ ወሊን ተውዳን ወጅታ አጅራቹ ሳኒሌ ቱቀኒጅራን ሚዳን ልቡና ማረጋ የገሩ ሀገመ ከታይ አደባፋማ አጅራቹ እብሳን obbo Addisuun itti dabaluun akka beeksisanitti fedhiif eenyummaan namoota haleellaa raawwatanii komaand poostiin akka adda baafamu walii galteera ga'ameera jedhan.
ግጭት በሚከሰትባቸው አካባቢዎች ላይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የሚከታተለው ኮማንድ ፖስት ጣልቃ ገብቶ እንዲያረጋጋ ሰላማዊ
ሰው ናኖሌ ወልት ቡይንስ ከሰት ኡመሜ ከሰት ለብሲ የሯተተማ ከኖርዶፉ ኮማንድ ፖስቲን ግዱ ሰኔ አከተስ ገበሱ ሚዳን እትደበላ ነሞተ ነጋር አከንገኘፍ አከስመስ ሁምኖቲን በዲ ከነረቲ ቦባኒ ጅራን አደባፈመኒ ፉለሙርቲት አከዲያተን akka gaafataman irratti hojjetamaa jira.
Gama biraatiin walitti bu'iinsi daangaa irratti namoota hidhataniin haleellaan raawwatamu laalchisee furmaata arguuf komaand poostiif naannolee lamaaniin yaaliin godhamaa ka jiru ta'uu waajjirri kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Indiris Ismaa'il hidhattoota naannoo daangaa Oromiyaa irraa dhufantu aanaalee daangaa naannoo keenyaa irratti haleellaa raawwataa jira jedhan. Kanneen haleellaa sana raawwatan mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Oromoof waaltaalee isaa kan bakka hin buune ta'uu isaaniif humnootiif farra nageenyaa alaa dhufaniin kun raawwatamaa jedhan. Obbo Indiris raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti uummati naannolee lamaanii daangaa bal'aa kan qooddatan አዳፍ ሃለ ጅረኛን ለወል ፈካቱ ጅረን ናኑ ሶማሌ ኢትዮጵያ ከሰከን ሶሶን ፓርቲሌን ፖለቲካ ሳዲ ኢብሳር አባሰኒን ሞቱማን ናኑ ፌደራላ ረኮ ኡመታ ፍርማታ ተተማ አከበርባዱ ጋፈተኒሩ ፓርቲሌን ኩኒስ ፓርቲ ዲሞክራሲማ ጁቤፍ ድግኔ ፓርቲ ዲሞክራሲማ ሶማሌ ገመዲያ ሶቺ ዲሞክራሲማ ኡመታ ዳል ወቢ ተኡን በካሜራ
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ደጌ ፈቶ ተከኛ ኮፒንግ ኘትፉ ኮፒ ስፖርቲ ኮፒ ስፖርቲ አራኬ ሰቲ ዶርጎሚ ኩባሚላ አትሌቲክስ ኢፍ ኦዱዋን ስፖርት ያደዳ ቀበቴ ጅረ ሶራን ገረሳተን ሲንደበርስ
ጉሚ ኩባ ሚላ ጆል አፍሪካ ጋነ ጅዳ ማገዲ ዩ20 የደን ዛምቢያ ትትጅራኒ ቢይሰደቲ ትረት ወልደርጎሞጅር ፕሬዝዳንቲን ፊፋ ኢማልቱ አፍሪካ ጅራ ኤጉ ጅታን ጀልቀበይ አፍሪካን ተኩማዩ ቀልቢ ከሰናን ባኔ ጀል ድርጎም እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ኤጊ ጀልቀበኒ ቶርባን ጅዳ ሜጃ ከስ ጅራኒ ካሌፍ ጉያ ደንገደቆፍ ጎል ኩዳኒ ሰደቲ ትገል ኢትዮጵያን ድርጎም ፊጊች ቀጣሙ ረዱኛ ቢቶቴስ ሩፍ ኡጋንዳ ካምፓላት ቆፔሰኒ ፊ አትሌቶተ ሶዶሚ ሸኒ ኹርፌ ፈተ ለፈቀብት ባባሮቶ ለንሶራ ሐላከቲ ቱንማቶቶ ዱ ስፖርት ያርዳቲ ድርጎም ኩባ ሚላ ጆል አፍሪካ ጋነ ዲዳማ ጋዲ ዩ20 ዛምቢያ ትትጅራኒ ድርጎም ቢይቲ ሰደቲ ረወል ድርጎሙ ጁቱታና ዛምቢያ ከሳ መጋላላ መኸሰ ተባቹ ጅራኒ ቢይቲ ወሊን ተባቹ ጅራኒ ካሜሩኒ አፍሪካ ኪባ ሴኔጋል ኢፍ ሱዳን ጊኒ ኢፍ ማስሪ ቢይቲ ድርጎም ተነቆጴ ሲቲ ዛምቢያን ጊኒ ቶኮፍ ዱዋን ሞት ጎሊታና ጉርባ ዛምቢያ ከአውስትራሊያ ጅሩፍ ፓትሰን ዳካቲ ደቂቃ አፉርታሚ ሰደቶ ረ ከስቡሴፍ ፕሬዝዳንቲን ፌዴሬሽን ወልዳ ኩባ ሚላ ዱኛ ፕሬዝዳንቲን ፊፋ ጀቹ ኪያኒ ኢንፋንቲኖ አፍሪካ ቲማልቱ ዳቂያችጅር ኢንፋንቲኖኒ ኢማልቱ ቀራ አፍሪካ ኪባቲ ፊታ ዚምባብዌ ፊጣቴ ጉያ ደንጋዳ ኡጋንዳ ትጎረ ፕሬዝዳንቲ ቢይሱኒ ዩዌሪ ሙሴቬኒቲ ፊ ቡልቾታ ካካቲ ወልዱባቴ ድርጎሚ ዩ17 ጆለ ገኒ ኩዳኒ ቶርባ ጋዲ ካቢሱኒ ድርጎማኒ ለላለ ኢንፋንቲኖን ጋፉጂ ተና ድርጎሙዩ አፍሪካን ጋም ስፖርቲቲ ንቀልቢቲ ከሰምባኔ ዩጀ ተናፍጀለ ኢትጋፈተምቱ ቡልቺንስ ፊፋለ ዱባርቲ አፍሪካ ፋትማ ሳሙራ ውጂ ተናፍለደየ ናይጄሪያን ቢቶቴስ ሩፍ ከሰ ተባሪዩማ ሴኔጋል ኢፊ ቡርኪና ፋሶ ወሊን ለንደን ከሰ ተባቱፍ ቆጳው ጅርቲ ጆለለት ፍለት ታፒ ናይጄሪያ ፍ ሴኔጋል ቢቶቴስ ዲደሚ ሰዲ ጀልቀባ አኩም ኸናኒ ናይጄሪያ ፍ ሴኔጋል ቢቶቴስ ዲደሚ ሰዲ በርኩም ለማፍ ቁዳኒ ቶርባ ገራጂ ተኮት እንዱበቲ ለንደን ተባታኒ ጀቹ ቡርኪና ፋሶ ወሊን ሞ ቢቶቴስ ዲደሚ ቶርባ ቢዩምሱን ለንደን ከሰ ተባታኒ ጀርሁኒኒ ድርጎሚ ዋንጫ አፍሪካ ጋን ለምላማ እንዱበት ተባታኒ ፉፍ ቆጴሱ ፍ ድርጎሚ ተናፈቺያ ቀለን ስለፋለ ወልበረቹፍ ናይጄሪያን ተባሲን ዱራት ሴኔጋል ወሊን ተባተ ኩዳኒ ጃኬሳ ሰደት ቆፍ ሞቴ ሸን ወልቅጤ ባተ ሰዲሞ ወምት ቡርኪና ፋሶ ወሊን ሞ መሮ ኩዳኒ ሰዲ ተባተ ተኩማዩ ወምቴ ትንበት ተብከና ናይጄሪያ ሴኔጋል ኢፍ ቡርኪና ፋሶን ተብ ተናጀዳኒ ለንደን ዳቀንካና ስታዲዮም ሂቭ ከሰት ተባተን ብሪጅ ድርጎም እንግሊሽ ፕሪሚየር ሊግ ኤጊጃል ቀባኒ ቶርባንት ዳሜጅ ሶኬስ ጀራኒ ካሌፍ ጉያ ደንገዳ ቆፍ ጎል ኩዳኒ ሰደት ይትገል አኩም ኸናን ካሌቆፋ ቶተንሃም ስቶክ አፉሪፍ ዱዋም ሞት ወስት ብሮም ቦርንማውዝ ለማፍቶኮን ሞት ኤቨርተን ሌን ሳንደርላንድ ለማፍ ዱዋን አደብት ክሪስታል ፓላስ ሚድል ብሮስ ቶኮፍ ዱዋን ዳንተ ከሰጋልጀት ቼልሲ ነሞ ስዋን ሲቲ ሰዲፍ ቶኮን አደብት ሁል ሲቲ በርንሌይ ኤፍሲን ቶኮፍ ቶኮን ገርጋሪ በሃን ወስት ሃም ኢፊ ሃትፍ ዋትፎርድ ደሞ ቶኮፍ ቶኮን ገርጋሪ በሃን አር ለሰር ሲቲ ፊ ሊቨርፑል ቲ ጋርስ ሳቲ ለማንዱ ወጣበት ገምሃኒ ነሞ ኢትዮጵያን ድርጎሚ ቀጣሙ ረዱኛ ቢቶቴስ ዲደሚ ጃሃ ጂቶኮንዱ ባት ኡጋንዳ ካምፓላ ተቆጴሰኒ ፊ አትሌቶ ሶዶሚ ሰዲ ኹርፌ ፈተ ለፈቀብድ ተንረት ሬፉ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ኢትዮጵያ ከሳ ኦቦዱቤ ጂሎ ዱቢሴ ማሊን ቆጶፍተኒ ኤንፋት ረጣባቹፍ ደሙ ጅራ ድርጎሚን ቱኑ ድርጎሚ አከሚቲካና ጀሬቲን ጋፈደ አከኒ ጀርቦዱቤን
አክሞ ቤተኑ ድርጎሚን ኩኒ durane ogao gati ka international athletics association de chune federation ya dunya de bestatre amma oga shanin boda si oga lamati ke set yero to ko dani championa kana championa kana ta won barana ita addagodu Uganda, Kampala, Afrika akan kopes yechuda. Walaupun cross country yechune, cross country kat amur adinya yechuda. Berbumi sanggupati atletota umurin ini sani sudah sedesi sudah segali ka bergerak yechuda. Akin darbimo kat umurin sani idama oleh kantai. Aku boleh kata bahawa kategori syarikat yechuda atau bisnes selama amat bisnes kemunda hotel agalane. Syakalasi tigirani berbumi kanarat aku masih betul. Adunya gubati Kenya Ethiopia kau lima kiti. Nanti mo barang aku matan kahne berbumi kanam mana amayeron adunya susah nega ama hotel agalane korban lama generan yechuda amaja toko kasunuhapa. Aku mahu terangkan atlet itu sudah berusaha keras berbumi karena buat kita makan yang jadi lokal. Aku mengatakan yang jadi kilometer jauh, kilometer sedet, kilometer kurang, kilometer kurang ini mal, kilometer sedet sama lerile. Karena mana kanun cuma filmnya atlet itu kena suri pokok aja sih.
Aha, walaupun tu ubi agam itu ramal terukum fakat ha, betul ke?
Aku mahu dunia tinggi di kan jiranu, aku dunia tinggi kan jiru. Sebab ini di kota kopi sama. Adunya ada sendiri juga. Asal kata ya konsentrasi orang kata orang penara hirmat itu baru urusan MBA itu baru kita pada sama sama federasi ini juga begitu kasih hirmat dan tabang jadi tiada.
Ijole ni sangat pefatan enfa, nama mereka bebekan.
Harga iba ke sasakal sama atau lihat hari wani, namun bisa ni jadi undan data atau lihat bekam untuk kuket jenjala, yomis ajar sajira. Atlet itu sangat durasa, balanya sudah jadi. Kemudian atlet itu kuno mo harau atau cuda. Nanorak lewat ada darah kat bintang cuda. Atlet itu sangat berkebaya. Atlet itu hara aman. Atlet itu sehari ni amat iya makanan ala. Kemudian ini atlet itu kena ma harau ada. Hagus beberapa jenis jira. Atlet itu durian berkah muka jenisan kah muka jira. Atlet itu makanan bintang.
Kopi sporti tarat atau ma ansora halak ini kopi sporti wita wita hati ni walagara. Naga ambul. Afre mirga gori bita gor dama it owisa
sosoha chefisa gymnastic jabesa tagge fatota kenya ammeron galgale kesa simbradi salama daqiqa shantama older bejira asimo warera daqiqa shantama older bejira gro kopitanu tichen America ummata she Sirna badasa Oscari kalesa Hollywood gege samiratti Viola Davis badasa one head do amandurafi kadi mamumma Oscari hedduti boda best supporting actress yokanimo tato de girtu olanto tawdan badasamte waye ayana badasa Oscari kawali gala kabarakana Penelope Paulu gabaste jirti tujubetu dhiyeessa.
It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years.
Well, I've been standing with you. I got a life too. Don't you think I had
filmi Fences jedhu keessatti lammi Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kataate Viola Davis dubartii abbaa warraa isheef dhaabattu hir'ina isaa kan hubattu Rose Maxson ta'uun hirmaatte. Murannoodhaan cina isaa dhaabbatti sanumaayyuu boonuudhaan abbaa warraa ishee akka salphaatti aaruuf ilma ishee hamaa gidduu jireenya wal madaalsisuun jiraatte Roos. Namfakkii abbaa warraa ishee ta'uun kan hirmaate Denzel Washington ennaa ta'u dubartii kabroorraa mucaa godhatee manatti fide. Isheenis sababa fudhachuun irra tureef utuu hin ta'in jaallattee simatte. Davis namfakkii wal xaxaa ta'e fudhachuun kan hirmaatte kun yeroo jalqabaaf miti. Viola Davis badhaasa Oscar argachuun ishee kun garuu industiriin fiilmii haala jireenya lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa bifa haaraan akka dhiyaatu taasise. Fiilmii kabroon immoo kan Moonlight jedhamu lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Mershala Ali gurgurtaa daawaa sammuu namaa adoochuu irratti kabobba'e namfakkii nama Joan jedhamu ta'uun hirmaate. Joan ganda hiyyeeyyii Maayaamii tokko keessa jiraata. Fiilmii Moonlight keessatti randeebi'aa fiilmii Moonlight jedhu keessatti Joan gurbaa haatisaa araada daawwaa sammuu adoochuu fudhachuudhaan ilma ishee daandii irratti gatte tokko fuudhee guddise. Marshaalaan namfakkii Joan ta'uun ennaa hojjete akka heekkamaas akka nama deeggaruus ta'uun hirmaate.
I don't think it's an issue of there's more films representing black experience in America. I think it's great films that
Imisa filmin ittadabala kanjrenya gurachu ta America bakkabu kabran jira sajeru miti filmin kun filmi gari kagurachonni attamina kajratan ibsuf bekanna argate jedan Giovanna Chancellor University George Masonit director amana barnota filmiti bekannan kun argamuf yero era fudate jedu
Audiences were starving for stories like that but David Oyelowo and Ava DuVernay laid the groundwork
Agefatonni yokanda wottonni sena kan akkana agawu fedu David Oyelowo Ava DuVernay garu yeron kun akka dufuf buura kanne ndirirsani Ava DuVernay waggota sadidura filmi Salma jedu kan hojjet ennataw David Oyelowo mo filmi sanarratt qabsa sochi mirganama Martin Luther King inta enama hojjetet ijababba sudan hojjete badasa garu hinargatna fe taus hoji insani uji filmi keset akkagarit galme fame kan badasa Oscar argate ture Denzel Washington sena ittin bekam kan ofisa qaba Hollywood keset waggota duf bekamad filmi ofisa rattirmate Fences jedamuf director taun hojjetera Abba warra Rose Troin taunille hojjete jira
Who is Troy?
I don't know.
He doesn't know. You know, he's working it out. I mean, that's why it's a great drama because there's drama.
Enyu Troy. Troy ofisa of Mbeku of Baratajra. Kanaf kanini drama garite. Drama dakun. Yero jal qabamu gafin hundinu debi kan argate miti.
Kabron mo filmi Hidden Figures bekam tota oksaman jedu kanin jallanni enyu drama mira nama kakas sena dubarton america hiddat alata africa sadi baradi bakuda sagalif jata mota kesa innalamin america jalqaba gar hawat ergame gargaran agarsise filmin sun qalbi dawatto tehdu hawate qoppin america f ummata shekanar akanuma torban qoppi branan gaulit debinutti nagatti
Aggeeffatoota keenya amma gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra wallee Hacaaluu Hundeessaa kanaanan gama kiyyaan nagaatti jedha.
Ani jiru yaga, ani jiru kuchu tena nyate tu.
Kote kote nami, chinsani darbate aga, nami kote kote nami, chinsani darbate, kafe mulu nami, walurma habdate aga, nami malanjira chachap, senanyate jira.